Sithetha ngembokodo sithetha ngomzali umama umfazi onebeli linye phesheya komlambo oncancisa umntwana engekho phambi kwakhe onemfesane ngumntwana womntu xa ebethwa yimbokodo ke leyo ngumntu onokuhlonitshwa umntu ongumama oncancisa wonke umntana
wehlabathi. Hlonipha umfazi, hlonipha imbokodo, hlonipha umama, hlonipha uqamada, hlonipha ishwele, hlonipha uqamada, respect my mother. Hlonipha imbokodo, hlonipha umfazi, hlonipha imbokodo, hlonipha umama, hlonipha uqamada, hlonipha ishwele, hlonipha uqamada, respect my mother.
Mama wam, ngiyabulela ngoma nenzela khona zokuyisela ubunje ngasisma bru yobanivulela indlela mama wam ngiyabulela uyabona nini staying alive uyabona unzima mama oyina nebabula bizondo abafazi ngathi abaphephanga uyabona nishabanana bethu Mani chono baso skoleni Kubako safe apa panja Umdanyu yovu kutwa ukipnetiwe Otata bangoku banga babulali Otata bangoku bazu zitwe mbuli Otata bangoku abasa chemba loli Mama wami kalu nyameze lengoba
Hlonipha imbokodo, hlonipha umfazi Hlonipha imbokodo, hlonipha umama Hlonipha uqamada, hlonipha ishwele Hlonipha uqamada, respect my mother Hlonipha imbokodo, hlonipha umfazi Hlonipha imbokodo, hlonipha umama Hlonipha uqamada, hlonipha ishwele Hlonipha uqamada, respect my mother
Uoledu ndikhulise sele yedwa ekhaya Umandi balisela sihlukene mna netimer Indibiso hlukanisa kungenxa yaye imali Ngoba itimer xa lisuka emsebenzini alikhuphi Ioledi limane likhala oko oko koko Limane sithunyana wethu uzodla ntonxa ebuya Inzalo inzalo bengafuna kwaye nene nene Wandithatha uoledi ndamkenisa ngemali yakhe Oko oko ke ndithengela nempahla uba manxibe Wasuke wanfundisa uOledi namhlanje ndingumntu namhlanje imbokodi yahlonitshwa kwanoqamatha ngobuthixo wethu ngulono senze saba lapha uba uOledi ngakuhloniphi nizokwenza kanjani ngobokwenene ndiyakuthanda soze ndikyeke ngokuba wena indoko zakho kukuphangelela mna andiyazi uba mandini ndingakubonga njani mama ngobuya ndithanda iintsuku zonke zokuphila kwam ndosoloko ndikuthembile ngawo wonke amaxesha Oledi namu ndiyakuthanda usenhlizweni yami Oledi namu ndiyakuthanda usenhlizweni yami Ngoba itime ukuba belingajambanga nyani Ngekuba nalo ndiyacula ngokwalo nyani nyani Oledi wamu ndiyakuthanda usenhlizweni yami Ndiyambulela uThixo ngawe Oledi namu